Jeenay fodore welnde nde.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom jidde o, jiddo yimɓe fof dada kadi ganda gonga o. Amin belti no feewi eno Allah newnaniri min artude hande waɗande on yewtere mon laawol peewal. E jewte men ɓennuɗe ɗe en jiino no Adama e Hawa ngofirno laawol Allah haa ñaami e lekki ki Allah hanno ɗumen ki. Neɗɗo mo Allah tagi e mbaadi mum mbele ina waawa andude ɗum, yiɗa ɗum, ɗofto ɗum haa abada o, suɓinooma rewde Ibilisa gaño Allah o. Hono noon Bakkat naati e aduna bonni ko heewi. Adama e Hawa hade mumen bakkudinde ina mbeltotono so Allah rewino e nder ngesa he mbele ina yewtida e maɓɓe. Kono jooni nde ɓe nani dille Allah ina ara, ɓe kul, ɓe kirsi, ɓe ngoni e etaade suuɗaade ɗum e leɗɗe ngesa ɗe. Kono Allah yiiloyi Adama, noddi ɗum wii, holto gonɗa? O yinno ko Adama yiya kadi jaɓa bakkaade mum e yeeso makko. Mbele Adama jaɓino toñange mum e yeeso Allah? Ala. En jiino Adama fawno Hawa toñange mum. Hawa kañum takki baajol puntunongol ɗumgol. Kono Allah nde wonno ina andi ɓernde neɗɗo, ko kamɓe fawi toñange, kamɓe ɗiɗo fof. Allah andiniiɓe kadi ko bakkaade maɓɓe jogori addude e aduna, hono tampere, mette, tuppe e kebbe, leydi njorndi e baasal, muuseeki e maayde. Ko ɗum waɗi tuggi ndeen haa jooni mbeelu maayde nana jiimi e Adama e ɓesgu mum fof. Bani Adama en fof njibidintee ko e ooñaare, te cosii ko e bakkaat. Ko enen fof e taani men o nandi jikku. No taani men Adama wayi ni, ko noon mbaaɗen enenne. Doomburu jibintaa so wonaa ko asata, bone ficcatlaaci. Ko en bakkodinooɓe no makko ni. No seertiri e Allah ni, ko noon ceertirɗen e Allah enen fof. Ko ɗum woni ko bindi ɗi mbi e ngol ɗo konngol. Bakkaat ko e neɗɗo gooto rewi naati aduna, addori maayde. Maayde rewi e yimɓe fof, ngati yimɓe fof mbakkodini. Alaa fof peewɗo hay gooto. Yimɓe fof mbakkodini te konjiima teddungal Allah. Ko goofi mon mbaɗi heɗɗaawo hakkunde mon e Allah mon. Ko bakkatuuji mon cuuɗi yeeso makko. On kabaaru welaani nande, kono saɗa salo huunde yo taw woodaani. Ɗum ɗo koko tabiti e aade. Nden noon en jii ko Bakkat Adama seerndi yimɓe fof e Allah. Ñande Adama e Hawa ñaami e lekki ki Allah hannu ɗumen ki, ko ñande heen ɓernde aade niɓɓiɗi kunus. Adama e ɓesngu mum fof ko ñande heen njalti e annoore he, naati e niɓɓere he. Ɓe netti jogaade geɗal e laamu Allah he. Ɓe netti jogaade ɗamaawu, sabu seytaane dahiiɓe waɗiiɓe maccuɓe mum. Wadde alaa ɗamaawu ngu ɓe keddorino so wonaa leeɓte Bakkat e kulol maayde. Kadi ñande darnga halkaare haa abada e nder jeyngol ngol ñifataa mukk. Sinno ko ɗo bindi ceniiɗi ɗi kaatno, en kippatno deftere nde ngonen e woyde no wonɓe e halkaade ɓe ngalaa hay ɗamaawu ngootuni. Sinno Allah udditaano damal dandoore mbele ina danda bani Adama en mbooreteno tan. Kono jettooɗe ngoodanii joomiraaɗo o, sabu bindi annabaaɓe ɗi kaaɗaani tan e jaaytude Bakkat Adama o. Allah e moƴƴere mum udditanii bani Adama en damal dandoore, sabu konngol Allah ngol wii, woto kulee, ngati ngarmi ko haalande on kabaaru moƴƴo jogorɗo addande leñol ngol fof weltaare mawnde. Ɗo Bakkat heewi fof ko ɗoon moƴƴere Allah ɓuri heewde. Ɗum holli en Allah wonaa jom senaare tan haaɗi ɗoon, kono kadi ko jom yurmeende, sabu moƴƴere Allah feeñi te udditanii yimɓe fof damal dandoore. Allah ñaawoowo en o ene yiɗi kadi wonde dandoowo men. Ɗum ina waawi wonde, sabu Allah wonaa jom senaare tan haaɗi ɗoon, ko jom yurmeende. Nden noon e nder binni ceniiɗi he, maa en njii feere nde Allah fewji mbele ina danda bakkodinooɓe ɓe e njoɓdi Bakkat. Allah ko peewɗo, ko ɗum waɗi o waawaa yejjitirde Bakkat noon tan. Alaa sago o ñaawa kala Bakkat. Kono Allah feññinii e binni annabaaɓe he no bakkodinoowo wontirta peewɗo e yeeso mum. haa dada halkaare nde. Allah hollima e kongol mum he no momtirta bakkatuuji ma fof tawa haɗaani ɗum hodde e peewal mum. Ɗum ko kabaaru moƴƴo, te Allah yiɗi ko yimɓe fof ngannda ɗum ndaɗa. Nden noon ko ñande Aadama e Hawa mbakkudini nde, Allah fuɗɗi andinde kabaaru moƴƴo paatuɗo e anniye mum pattamlamo mbele ina danda bakkodinooɓe ɓe. Jokken simoore tataɓere e deftere Tawreeta adande nde, njiyen oon kabaaru. Janngen aaya sappo e joyabo simoore tataɓere o. Ko ni Allah wino seytaane gontunoɗo baajol o: mami wat ngañgu hakkunde ma e debbo, hakkunde jibinande ma e jibinande makko. Ma jibinande makko moƴƴi hoore ma, ma jibinande ma soppu teppere makko. Alay sago ndaroɗen ɗon seeɗa, sabu aaya o ina rondi gongaji kewɗi, luggi kewɗi mana no feewi. Ko ni tongirten lowdi aaya o. Allah fuɗɗima laaɓtinde no jogori addirde e aduna dandowo bani Adama en e sembe seytaani. Bindi ɗi fof ko on aaya adi habrude garal dandowo o. Aaya o ina waɗi gongaji nayi paatuɗi e on dandowo mo Allah fodno, ɗi jiɗɗen firdude goto goto. Goo, gonga gadano o nani, Allah wonno ko e habrude no dandowo o jogori wonirde ɓi debbo tan, manam ɓi mbomri. Enen fof eɗen jogi jinnaɗo debbo e jinnaɗo gorko. Kono dandowo jogorɗo arde o ko debbo tan foti jibinde ɗum e nder bawɗe Allah. On wawano jeyede e iwde Adama, sabu kala gummiɗo e Adama ina wondi e bakkat. Wadde Allah fodino dandowo ponnoɗo wonde ɓi mbomri tan. Ɗiɗi, won goɗɗum kadi ko Allah habri nde Adama e Hawa mbakkodini nde. Ko fati e dandowo jogorɗo arde o, ko ni Allah wino seytaani: ma soppumo e teppere. Allah wonno ko e hollirde no seytaane jogori gañirde dandowo o. Hono noon Allah habrino e wonde seytaane e wondiɓe mum, ma leɓtu dandowo mo Allah jogorno nelde o mbara ɗum. E jangde men aroore, ma en ji no andabaɓe fof mbiri ma dandowo aduna on hep mette gummiɗe to seytaane, te ko kanko e hoore makko mayata no sadaka mum towo bakkatuji, kanko pewɗo ngam oñiɓe o. Ɗum fof jeya ko e feere nde Allah waɗi. Tati, won kadi ko Allah wino seytaani ko faati e dandowo jogorɗo aroyde o. Allah wino seytaani gontunoɗo baajol leydi o: kanko mawo moƴƴi hoore ma. Ɗum ko kabaaru bonɗo faade e seytaani, kono ko kabaaru moƴƴo faade e iwde Adama. Allah wonno ko e habrude e wonde dandowo o ma fool Ibilisa leptowo yimɓe o. Hono noon o tongitaɓe ɓoggi macungaagu seytaane tongunoɓe ɗi. Nayi, Allah wonno ko e habrude e aaya he no lejji ɗiɗi jokorno woodirde e aduna: leñol seytaane e leñol Allah, manam saliiɓe gonɗinde kongol Allah ɓe e gonɗinɓe ngol ɓe. Leñol Allah ngol ko yimɓe gonɗinɓe kongol Allah ngol mbaɗi hoolaare mumen e dandowo mo Allah fodi o. Nden noon Allah e gandal mum e yurmeende mum fewjiino feere no heptiri bakkodinoɓe ɓe, tawa haa jooni ina heddi e peewal mum. E jewte men garooje, ma en njiiru seeɗa seeɗa nden feere nde Allah fewji mbele ina danda yimɓe ɓe e juuɗe Ibilisa. So tawi ko ñanguɗen jooni ko laaɓtaani e hakkille ma, woto ɗum jiiɓe, sabu eɗen ɓeyda tan fof ina laaɓta cer. Woto njejjite ɗum ɗo ko Pulaar wi: ɓooyɗo e woyndu fof baagal tawa ɗum ɗon. Ko seesa seesa nangata waandu e foonde. Mbele a ɓooyi e woyndu haala Allah ka, ina moƴƴi. Kongol Allah ngol wi: sa yiilorima hakkilantaagal hono no njiilortoɗaa kaalis ni, sa yiilorima mo hono no njiilortoɗaa jawdi ni, ma daña gandal paatungal e Allah. Jooni noon jiɗɗen ko joofnude simoore Tawreeta tataɓere nde. Keɗoɗe ɗiɗo aayeji keddiɗi e simoore heeɗi: Allah joomiraaɗo waɗani Adama e joom suudu mum comci nguru, ɓorni ɗumen. Allah joomiraaɗo o wi: jooni noon neɗɗo waati no gooto e men ni andude moƴƴere e bonande. Kaɗen mo fortude junngo makko mbele omo waasa fettude e lekki ngurdam heene. O ñaama, o wuura haa abada. Ko ɗum waɗi Allah joomiraaɗo riyumo e ngesa eɗen he, mbele omo rema leydi ndi o ummino e mumdi. Ko ni woni o riyum e ngesa he. Allah jomiraado wadi e funnange mabba serube nyaaji wondude e silama jeyngol njilotoka. Ko non o hadiri lawol lekki ngurnam rewede. Ko non simore tata berende gasiri. Hade men jofnude hande ina wodi do ko foti laptinede. To fuddode to bindidi mbi Allah jomiraado o warani Adama e jom suudu mum cumci nguru porni dumen. Mbele odon ciftoro ko Adama e Hawa banno cagande nyami e lekki gandal mojjere e bonande ki. Be cagnino birim lifi ciwi be kaddisi be eti suude gacce mabbe e yeso Allah. Mbele Allah jabino cumci dibe mbadanno ko e mabbe di manam dibe cagnirno birim lifi ciwi di ala. Holko wali Allah jabano cumci dibe mbadanno ko e mabbe di wannon o yinno ko andinde Adama e Hawa e wonde Allah wawa jabde golle neddo. Allah wi enen fof mbaden ko tunwobe ni golle men pewde fof nana ciccire no somcol turungul ni. Ala ko bakko dino o wayi wadde ko ina suuda bakkatuji mum. Ala fof fere ne neddo jogi mbele ina wawa hawritinde hore mum e Allah. Ala ko tugni e gandal neddo ko Allah wawata jabde. Kono won ko Allah wadno suddi gacce mabbe. Allah e yurmene mum wari kullon hutti dumen wadani Adama e Hawa cumci nguru borni dumen. Burno hen hewde mana fof non ko dum do. Allah wadino sadak gadano. Sadak kullon ko e Allah fuddi. Allah yinno ko hollude yimbe e wonde njogdi bakkar ko mayde. Teso ijam rufani yafuya bakkatuji wodani. Ko dum adanno ijam kullon kon ngala hay toñange wote rufede. Ko toñani mayani toñbe. Allah rufino ijam kullon mbele ina sudda gacce Adama e Hawa bakkudinnobe be. Allah e hore mum e nder yurmene mum waranino Adama e Hawa cumci nguru borni dumen. Caggal dum Allah riwi Adama e Hawa be jalti ngesa eden ba. O wadi malaikaaji jogidi silamaaji delkoji mbele ina ndena lawol lekki ngurnam ngul. Adama e Hawa cubino ko lawol mayde nde be nyami e lekki ki Allah hannobe ki. Wadde be mbawano hankadi hodde e nema ngesa eden ba. En jino ha gasi no Allah riwirno Lucifer manam seitane e jonde mum sabu bakkar mum. Kadi joni en jino Allah riwirno Adama e Hawa sababu le bakkatuji mumen. Allah ko kaddi senare. Alay sago o riwa kala ko senaki. Nden non bandirabe ndesnden hakkillaji men dido miijoji didi. Go Allah ko pewdo. Allah ina sali kala bakkat te wawa muñande dum. Ko dum wadi o nyaawi Adama e Hawa o riwi dumen e ngesa eden ba. Didi Allah ko jurum dero. Adama e Hawa kandano e yurmende Allah be kanduno tan ko e nyaawore Allah. Kono Allah jida hay goto halko. Ko dum wonno Allah fodde dandowo bawri ittude bakkodinobe be e nibbere laamu seitani nadna dumen e annore laamu Allah. Allah ko cenidu ko jurum dero. Kono yurmende Allah nde wawa lurondirde e senare mumde. Alay sago di njaada e dogomen garoji ma en ji no Allah wadi ha yurmi bakkodinobe be tawi ha joni ina heddi e pewol mum. Amin cikki ma on jokku hedaade jawte amen haande pamdum no mojji fodore fattam lamre nde Allah wadi faatunde e dandoo mo Allah nili ngam dandude on e bakkatuji mon. Amin jatto on e kedugol mon. Amin biya on ha lawol gungol mbele amin cunnodo e mon ko faati e bibbe Adama adanbe be hono Kayin e Abel. Nden non ha lawol gungol yo mojjere Allah woni mon ciftore nde do fodore welde wonde e kongol makko do bakkar heewi fof ko don moƴƴere Allah buri heewde.